Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Pastor Emmanuel Mutangana ni umunyarwanda w'umuvugabutumwa utuye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uku kwezi kwa 12 yasohoye album ye ya mbere igizwe n'indirimbo 10 zihimbaza Imana. Pastor Mutangana ayobora itorero ryitwa River City Church rifite icicaro cyaryo gikuru hano mu mujyi wa Washington. Yize ibijyanye n'iyobokamana kandi akaba n'umuririmbyi. Mu kiganiro muri isanga cya none turaza kubumvisha zimwe mu ndirimbo ze ziryoheye amatwi mu gihe mukomeje kwitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Pastor Mutangana rero niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri isanga. Pastor Mutangana, ikaze cyane muri studio za radio Ijwi rya Amerika hano i Washington DC.
Urakoze Edirwema kunumira.
Urakoze cyane. Nkuko nari mbivuze, uri umuvugabutumwa hano mu mujyi wa Washington DC, ufite itorero uyobora ryitwa River City Church. Iri torero ryawe ryatangiye ryari? Ese ni ryari watangiye gukora akazi k'ubuvugabutumwa, cyangwa se nkuko makunze kubivuga akazi k'imirimo y'Imana?
Imana ishimwe cyane. Ndabashimira cyane kuntumira kuri uyu munsi. Ubundi nje natangiye kera mfite imyaka 13, nibwo nemeye Imana nkumva nkunze Imana. Ntangira kubwira abagenzi banjye ku ishuri, nari kuri primary, ariko kugira ngo mbikore noneho nk'umuhamagaro full time, natangiye imyaka 10 ishize.
Imyaka 10 ishize, yeah. Ubitangira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se wabitangiye mbere y'uko uza hano?
Nari nazana hano muri Amerika, nagiraga nari youth pastor muri mu Rwanda kandi ndi na worship leader.
Ubwo ni ukuvuga wari pastor w'urubyiruko, hanyuma ukanayobora kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma rero ugeze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwa pastor unatangira itorero.
Yeah, ngeze hano muri Amerika hari ndangije ishuri, barantoye kungira kwimika, navuga ko ari kwimika ordination muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndangije dutangira itorero hano muri Washington DC 2008. Kandi ni itorero ryitwa River City Church, rihukoranya amahanga yose. Tangira navuga nibwo natangiye like full time ministry. Nari ntari nashaka, ubu ngubu narashatse.
Umuntu kandi wizi ibijyanye n'iyobokamana,
nizi ibijyanye no kuyoboka Imana na n'ibindi bya communications, electronic media, na public police.
Mm. Hanyuma iri torero ryawe iyo abantu bumvishe umupastori w'umunyarwanda bashobora kwibaza ese mwitorero ryawe musenga mukoresheje izindi mini ni ry'abanyarwanda gusa cyangwa se abarundi cyangwa se nabandi bumva ikinyarwanda gusa cyangwa se musenga no muzindi ndimi?
Dukoresha ururimi rw'icyongereza kubera ko turi hano muri Amerika. Urabona kera abanyamahanga bazaga muri Afrika bavuga ubutumwa, noneho ndatekereza ko ari igihe cya Afrika nayo kubwiriza andi mahanga, kubera yuko ni nko gushora cyangwa se gutera imbuto. So imbuto zo bateye abamishoneri ubu ngubu zarakuze, ni twebwe, hari n'abandi batubanjirije, hari n'abandi bazaza. Ariko itorero ry'iwacu dukoresha cyane cyane icyongereza kubera ko rihuza amahanga atandukanye.
Kandi bamwifuza ko ubutumwa mubagezaho mu rurimi bumva.
Mu rurimi bumva, kandi abenshi n'abantu baturutse mu mahanga atandukanye. Igihe duhura nta n'umunsi n'umwe twari twahura turi igihugu kimwe. So niyo mpamvu twahisemo dukoreshe ururimi rumwe aricyo cyongereza ruduhuza. Ariko iyo turiho turamya, dukunda injyana zitandukanye. Igihe turamya mu Kinyarwanda, mu Kiswahili, mu Cyongereza, mu Giheburayo cyangwa se mu South Africa biterwa, cyangwa mu Giswahili biterwa nicyo gihe, kandi abantu bose babyishimiye.
Turi mu bihe byegereza umunsi mukuru wa Noheli. Mbere y'uko uyu munsi uba wasohoye album yawe, nakwibutsa bumva ijwi rya Amerika ko iyi album wayishyize hanze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Gusohora album, kwandika indirimbo muri ibi bihugu ni ibintu bitoroshye cyane. Mbere na mbere tubwire muri make utekereza kuri iyi album, wabitangiye ryari, ni ryari watangiye kubishyira mu bikorwa, hanyuma album yawe yarangiye ryari?
Nabitekereje hashize imyaka myinshi mbitekereza, ariko kugira ngo ukore album bitwara imbaraga nyinshi, imbaraga za zirimo iby'amafaranga, imbaraga zirimo kwishyira hamwe n'igihe. So nabitangiye kubitekereza maybe nka 5 cyangwa se imyaka 5 ishize, none kugira ngo bijye mu gikorwa narimaze nk'umwaka tubishyira hamwe. Kubera ko hari ukunonosora amajwi, hari no kuerojistira byose hamwe,
kuyatunganya
byose byantwaye nk'umwaka.
Ikindi nakwibutsa bumva ijwi rya Amerika ni uko gutegura iyi album yawe ntabwo wabikoreye hano mu mujyi wa Washington, ahubwo wabijyanye muri leta ya
Tennessee.
Ubijyana mu mujyi
wa Nashville.
Umujyi wa Nashville urazwi cyane mu mateka ya muzika. Banza ubwire bumva ijwi rya Amerika ayo mateka ya Nashville muri muzika ajyanye n'iki?
Nashville muri Amerika cyangwa se ku isi, Nashville wabyita nka Hollywood ya music, nka abaririmbyi. Iyo ushaka gukora ibintu byiza, abaririmbyi bose bazwi, baba bari muri country, baba bari muri njyana zarizo zose, zaba ari n'abadahimbaza Imana, bose bakusanira muri Nashville. Ni nkawo mujyi wa music, actually babyita music city. Music city cyangwa se umujyi wa muzika. So nashaka gukora ibintu byiza, njyayo Imana incira inzira. Nshobora kujya muri Nashville kubera ko hari abaririmbyi beza, kandi abantu bo numva turi gukora ibintu byiza.
Hanyuma iyi album yawe igizwe n'indirimbo 10, wabivuze mu kanya iy'ubwiriza cyangwa se itorero ryawe mubwiriza ahanini mu rurimi rw'icyongereza, ariko ntibibabuza no kubwiriza mu zindi ndimi cyangwa se kuririmba mu zindi ndimi. Igizwe n'indirimbo zingahe? Ese harimo indirimbo z'ikinyarwanda zirimo?
Yes, harimo indirimbo 10, indwi n'iz'icyongereza, eshatu n'iz'ikinyarwanda. Nabikoze yuko kandi byaranahangaje abo twaririmbanye bose ni abanyamahanga, kandi baririmbaga ikinyarwanda, nta nubwo bamenya ko ari abanyamahanga ari
abanyamahanga
abanyamahanga yeah so bose baririmba mu Kinyarwanda kandi baranazikunze bya hari nuko hariho mbega ibintu byo mu mwanonosoye nti mwibishyira kuri album ariko kenshi harabyo nafashe ndabyibikira wumva bose bavuga oh it is so sweet ngo ikinyarwanda cyumvikana nka ubuki ubuki
ni byiza cyane nkuko nari nabibwiye abumva ijwi rya Amerika turaza kujya tubaho umwanya kugira ngo mwumve zimwe muri izo ndirimbo za Pastor Emmanuel Mutangana Pastor Emmanuel indirimbo ya mbere wifuza ko abakunzi b'ijwi rya Amerika bumva iri muri album yawe ni iyihe ndirimbo
tugiye kumva yitwa Urera Mana
Uyi ndirimbo uyihimba wari ufite iki mu mutima wawe mu bitekerezo byawe watekerezaga
narishimye cyane hari umunsi mw'Imana yari yangiriye neza kabisa hari igihe Imana buriya gushima ntabwo ari ukwandika amapaje atanu hari uhi ijambo rimwe riba ryuzuye kabisa ripakiye ubwiza
Wourera mana Wourera mana Wourera mana Wourera mana Wourera Yesu Wourera Yesu Wourera Yesu Wourera Yesu Uri mwiza Yesu Uri mwiza Yesu Uri mwiza Yesu Uri mwiza Yesu Uri mana itegeka Uri mana itegeka Itegeka Uri mana Itegeka Haleluya Mana Haleluya Elohim Haleluya Adonai Haleluya El Shaddai Kuvizua Iache Jezarirenga Uri mwiza Yesu Uri mwiza Yesu
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio karindwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema umutumirwa wacu ni Pastor Emmanuel Mutangana n'umunyarwanda w'umuvugabutumwa atuye hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe muri studio iyo ndirimbo mwumva ni ndirimbo Urera Mana nimwe mu ndirimbo 10 zigize albumeye aherutse gusohora mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 iki kiganiro nanone kiri mu rwego rwo kubategura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli umunsi uzaba kuri uyu wa kabiri ariko hagataho hari abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza nabo kugira ibyo babaza Pastor Emmanuel Mutangana kuri telefone reka duhere kuri Fabien wirwe neza
Yibemire
uri hehe
Eko
uri hehe
Nashimiraga o Pastor Emmanuel Mutangana kubwiza ndirimbo bwa mbere na mbere
Yego arakumva
Eko Pastor muratumva neza
Ndakumva
Ego twabashimiraga rwose ku musanzu wanyu mutanga mu kubaka igihugu n'izindi serivisi zose nziza kwabashimiraga mbese mbere na mbere
aho urakoze cyane
yego
u telefoni turutse
telefone nurutse mu Rwanda muri mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma.
Oh, Imani guhe umugisha cyane.
Yego yego. None iyo album ngiriho indirimbo 10. Ese umuntu wenda kugira ngo abashe kuba yazibona byaca yazikura he yazibona he?
Uzibonye hari wajya kuri ku rubuga rwa internet rwa emmanuelkarindwi.com cyangwa se emmanuel7.com ariko ku rubuga rwose za iTunes, Amazon, Google Play izizaba ziriho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere.
Wenda Emmanuel, mu Rwanda ntago ari abantu benshi bafite ubushobozi bwo kuba bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo babe bagura izo ndirimbo. Ese wabuteganya wenda kuzafata amasede ukayohereza mu Rwanda ku buryo byakorohera abanyarwanda bifuza kuzigura aho kugira ngo bagorwe n'ikoranabuhanga? Hari ibyo utekereza?
Okay. Yeah, ndabashimiye icyo gitekerezo. Ndumva yuko bizagera mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere zageze yo mu Rwanda.
Fabien, ubwo ibyo ari byo byose siteye urayumvishije kandi afite na Facebook Emmanuel Mutangana. Umunsi izo sede zageze mu Rwanda, ubwo butumwa zabutambutsa ku mbuga ze zitandukanye, hanyuma mushobore kugenda muzigure niba mufite ubushobozi bwo kuzigura.
Kandi turateganya igite concert mu Rwanda mu 2020.
Concert?
Yeah.
Okay, izabera hehe?
Ababitegura bariho baratubwiye, ariko bizabera Kigali. Tuzabera Kigali. Yeah. I Kigali.
Fabien, urakoze cyane Fabien, kandi ugire weekend nziza n'umunsi mwiza.
Urakoze cyane. Ubwo iyo site turayumvisha emmanuel7.com tuzajyaho tuzidownloadinge tujye tuzuma kuko turumva zifite ubutumwa bwiza cyane.
Urakoze cyane, kandi natwe turakomeza tunyuzaho kugira ngo mwumve zimwe mu ndirimbo afite kuri iyo album. Ugire umunsi mwiza.
Murakoze cyane Edil Kwema.
Yego. Kuri telefone dufite na Desire Wiriwe.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi i Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Nashaka amazi mu ndamukiza umutumire.
Arakumva.
Nashaka nyine umuntu yonize ndirimbo ziwe, aho umuntu yaca gusa mu bwana mvisa nize mu gisubiza. Nashaka sindi ko yoshobora kuduha WhatsApp ye ugira azodufashe no mu buryo bw'imuhemu.
Mu buryo bw'iki?
Azodufashe mu buryo bw'imuhemu, sindi ko da WhatsApp ye ugira azotumushakisha kuri WhatsApp.
Kuri WhatsApp?
Kuri WhatsApp ni horesha rimwe plus plus kabiri zero kabiri gatatu gatandatu karindwi gatatu gatatu gatandatu icyenda.
Murakoze.
Kode ya Amerika ni plus rimwe.
Plus ni mirongo ibiri.
Mirongo ibiri. Izindi ni izo ngizo akubwiye.
Samugize neza, b'Imana ibahesagishe.
Urakoze cyane Desire. Reka dufate na Wilson Wiriwe.
Neza Edi.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo?
Nagira ngo nshimire cyane uwo mukozi w'Imana Pasiteri Emmanuel Nibazi, na nanjye nitwa Emmanuel.
Oh, ndishimye.
Mu by'ukuri kuba akora umurimo wo kuririmba agakora n'umurimo w'ivugabutumwa ni ibintu biba bitoroshye kubikomatanya, ariko hamwe naho kuba Imana iri mu ruhande rwe, turizera neza ko izamuteza intambwe, kandi turifuza kumubona hano mu Rwanda aturirimbiriza ndirimbo ze numvishije, ari nziza cyane. Murakoze
cyane Wilson. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika kuri telefoni, ariko mbere y'uko dukomeza, reka twongere tubumvishe indi ndirimbo ya Pastor Emmanuel Mutangana. Ni indirimbo yise Yesu Yesu uri mwiza. Pastor, indirimbo uyandika uyitekereza n'iki wari ufite mu mutwe?
Indirimbo ndayikunda cyane. Iyi ndirimbo nari narabwiye Imana ko ninkorera ibyiza. nzamara iminsi 7 muri Yerusalemu Israel nyishimire. Nkigera muri Yerusalemu iryo joro Imana impiye indirimbo Yesu Yesu uri mwiza niko yaje nanjye ndayikunda cyane kandi no natwa twaririmbye muri ku kwezi mu kwa karindwi gushize muri Yerusalemu. Yeah.
Yesu Yesu uri mwiza indirimbo ya Pastor Emmanuel Mutangana.
Yesu Yesu uri mwiza Yesu Yesu izina ryoshye Yesu Yesu izina rikomeye Yesu Yesu izina ryoshye uri Mana nzima uri Mana ikomeye warambambiwe ndagushi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Yesu Yesu uri mwiza ni ya Pastor Emmanuel Mutangana umunyarwanda w'umuvugabutumwa utuye hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo 10 zigize album ye ya mbere yasohoye muri uku kwezi. Hagataho kandi dufite abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakomeje guhamagara bifuza kubaza Pastor Emmanuel Mutangana ibibazo kubijyanye n'iyi album ye ndetse n'akazi akora ku buvugabutumwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri telefone turi kumwe na Filemo Wirwe.
Eza
Filema uri he?
Turi Kigali muri aho turashima Pastor Mutangana Emmanuel. Filema ndi Kigali.
Yego.
Ni twagenda imanda Filema ndi Kigali Mutangana ni shiti yanjye.
Mhm.
Oh, Filema.
Bravo ra pasta.
Bravo neza.
Nategereje cyane kuri uvuge kugira ngo nze kugusuhuza.
Nashimye
indirimbo zawe.
Amen, amen, amen. Narabuze cyane, nibi byari byaramugije, tuzongera tubonane ubu ngubu.
Nizere ko n'ikiganiro nikirangira tuza kuvugana na ka gahunda ya gahunda yacu.
Amen.
Murakoze cyane kandi Imana ikomeze rwose bayezagire.
Amen. Amen.
Okay, merci.
Filemo urakoze cyane, aduhamagaye ari Kigali mu Rwanda. Dufite kandi na Emma Wirwe. Emma uranyumva?
Ndabumva.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi nkabanoye mu gihugu cya Tanzania.
Na mahoro.
Yego na mahoro twashima kweri ndabumva.
Yego, wari wifuje kugira icyo ubaza Pastor Emmanuel Mutangana?
Mu bisanzwe nashaka kumuramutsa nongere ndamuhe ikaze ngaho mu gihugu cy'u Rwanda n'ahatari yo ntuye.
Ari mu gihugu cy'America ubanga.
Mu bisanzwe rero nashaka kumwifuriza umunsi mukuru.
Urakoze.
Nkaba ntuye ngaho mu gihugu cya Tanzania, nkaba nkurikirana ibyo bya Amerika ku rubuga rwa Facebook.
Emmanuel turagushimiye cyane aho ngaho muri Tanzania udusuhuriza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kandi uzagire iminsi mikuru myiza ya Noheli n'ubunani.
Yawa murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Pastor Emmanuel, izindirimbo zawe umuntu azumvishije urumva ko zitunganyije neza, zifite ubutumwa bwiza. Biroroshye gutunganya indirimbo haba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ahandi hose?
Ubundi ntago byoroshye, abantu benshi bazi ko umuririmbyi abyuka mu gitondo agafata mikro bikagenda, ariko harimo science mwinshi, ukoranabuhanga ryinshi cyane. Nari muri Nashville bankoresha urugendo muri ubona ubuhanga bakoresha buteye hejuru kabisa, kandi abandi barabyigira, ukabyigira pe ukaba ari wo mwuga wawe ukabuzwi, niyo mpamvu babyita umujyi wa music wa muzika muri Nashville. Ndiyo nifuje rero mvugana na muri Nashville, ndabwira ko nibishoboka yuko atsinze umunsi ariko dushobora gukora nka za workshops muri Afrika kugira ngo batunganye amajwi cyane cyane mu buryo bwo kwarojistira indirimbo, babikorana ubuhanga buhambaye cyane.
Hanyuma ibyo ari byo byose wari watubwiye ko byagufashe hafi umwaka wose kugira ngo utunganye iyi albume, mu bijyanye n'uburyo ni ibintu bihenze cyane?
Birahenda. Ubundi muzika ntago ari abantu bavuga ngo edima isideo nanje ni korere mwa kanje. Ntago ushobora kubyumva cyereka uri mu muzisi ukabona imbaraga bitwara n'amafaranga, birahenda cyane.
Iyi albume wayisohoye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12. Ese iyi wayiteguye nk'impano uha abakristo cyangwa se abakunzi bawe muri ibi bihe bya Noheli n'umunsi wo kwizihiza ubuna?
Ubundi iyi album ni umwaka w'ibihumbi 2019 muri December yabaye nka pre-release cyangwa se pre-order, naho abandi batumva ko bacitswe. Ubundi zasohoka ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ibihumbi 2019. Ubu ngubu injini nka pre-release abazifite nuko bari hano bugufi, ariko twashagaga ko abantu bizihiza iminsi mikuru n'ikintu kindi gishya kabisa, ariko ubundi muri rusange izasohoka mu bihumbi 2019.
Nkuko wari wabivuze, iyi albume yawe igizwe n'indirimbo 10, harimo 3 z'ikinyarwanda, hakabamo izindi 7 zigizwe n'indirimbo zo mu rurimi rw'icyongereza. Reka tubumvishe zimwe mu ndirimbo ziri mu rurimi rw'icyongereza. Reka duhere ku ndirimbo I Need You Lord, n'indirimbo nayo yaririmbwe na Pastor Emmanuel Mutanga.
Right now, I need you every day. I need you, Lord, forevermore. I need you, Lord, right now. I need you every day. I need you, Lord, forevermore. Yesterday I needed you. Today I need you more and more. Yesterday I needed you. Without you I can't go on. Every day I need you, Lord, forevermore.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwe muri kumwe nanjye Eddie Rwema. Iyo ni indirimbo I Need You Lord, bishatse kuvuga ngo ndagukeneye mwami cyangwa se mana, indirimbo y'umuhanzi cyangwa se na Pastor Emmanuel Mutangana turi kumwe hano muri studio i Washington DC. Pastor Mutangana, indirimbo I Need You Lord, ku bantu batumva icyongereza ubutumwa burimo ni butumwa ki?
Thank you Eddie. So ubutumwa buri muri indirimbo I Need You Lord ni ukuvuga ngo mana ndagukeneye, nkukeneye mfite ibibazo, nkukeneye ntunganiwe, nkukeneye numva neza, nkukeneye mfite amakuba. Abantu benshi, abana ba Isiraeli bari bakeneye Imana bakiri muri Yibuta, Egypt. Bakenera Imana bageze ku nkombe z'inyanja itukura, kandi bari bakikeneye bambuka niyo nyanja no mu butayu hose, kandi na n'uyu munsi baracyakeneye Imana nk'uko natwe twese dukeneye Imana. So ni nk'ishisengesho rivuga ngo two kwibagirwa Imana tukize cyangwa se dukenye igihe cyose Imana turagukeneye.
Urakoze cyane kubusobanuye neza cyane, ukasobanurira abatumva icyongereza ariko bakunda inyana n'uburyo iyi ndirimbo icurangitse. Twibutse ko dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Fabrice Wiriwe, uri hehe?
Yano mu Rwanda i Kigali.
Namahoro.
Namahoro, turashima Imana. Usibye ko ikibazo kimwe nyiratiyo yanjye rwose ntabwo turi kubumva neza, kandi umukunzi wanjye uhoraho.
Uri hehe? Kuki utatwumva neza ko abandi barimo kutwumva?
Rwose amajwi arimo aratugera acikagurika hano i Kigali Nyarutarama.
Ubwo ngubwo turaza kugerageza twumva ikibazo aho kiri hanyuma, ariko niba mutabyumvishije neza turaza kubashyiraho link mu kanya kuri Facebook yacu, hanyuma mwongere mwumve ikiganiro uko cyakabaye.
Ariko nta kibazo, dukurikije niba twatangiye ku majwi atagenda neza.
Hanyuma hari ikibazo
tuzuza wo pasiteri Yesu Kristo Yesu atuzwe.
Urakoze cyane kandi nkwifurije
Imana ishimwe kubwo ubashije kwitabira icyo kiganiro kugira ngo natwe tugije tukubaza.
Okay.
Mu by'ukuri tunezewe kandi ni ukuri turakeye ku mitima yacu, kuko iyo ndirimbo ni nziza cyane.
Urakoze cyane.
Ese iyo ndirimbo byibuze kuvuga ngo mana ndagukeneye, mu by'ukuri iyo ndirimbo wayihanze ushingiye kuki? Ese hari ibibazo wari urimo byari bikukomereye ku buryo waba cyatumye uhanga iyo ndirimbo?
Oya, ntabwo nari mu bibazo. Abantu benshi bakunda guhimba indirimbo, hari abahimba indirimbo bishimye, hari abahimba indirimbo bababaye, mbega situasiyo zose zatuma uhimba. Ariko iyi ngiyi nayihimbye kubera yuko nabonaga yuko mana ndashaka kuzamfate ukuboko nzarangize neza mu bugingo bwanjye, nk'uko ba Abrahamu barangije neza, ba Enoch barangije neza. Mana ndagukeneye uyu munsi, kandi ejo bundi nari ngukeneye, n'ejo hazaza nzaba nkukeneye. Mana ni nk'isengesho, mana ndagukeneye iteka ryose.
None mu by'ukuri njye nitwa Imana Fabrice. Mu by'ukuri nanejejwe n'uko watutangarije ko wasohoye indirimbo. Mujye kwiza ndirimbo, ese mu gihugu cy'u Rwanda zabasha kuba zakwambukanya imipaka zikagera mu gihugu cy'u Rwanda? Hari uburyo bufashwa kugira ngo mwamwe muri mwebwe bihugu byo hanze kugira ngo zibashe kwinjira mu gihugu?
Kabisa, nibyo turiho duteganya, kandi turashimira Eddie Rwema kabisa, mushimire cyane, niwe wabishyizemo imbaraga kugira ngo zumvikane. Uturo turashaka ngo kugira ngo tuzohereze mu Rwanda no ku maradiyo y'u Rwanda zumvikane kabisa. Nimugira impungenge, biraza kabisa.
Icyanyuma nakubazaga, ese idini ryawe ni irihe? Mushumba, idini wiri mushumba ni irihe?
Urumadepe, njyewe rero nkunda Yesu. Itorero nyoboye ryitwa River City Church. River City Church, duhuza ari amahanga atandukanye, tukabwiriza Yesu, dukunda Yesu, narakijijwe. Nuzuzwa umwuka wera, nkunda ijambo ry'Imana, niryo rinyobora n'umwuka wera. So kabisa, nawe idini, amadini buriya amadini afite ukuntu ko adushyira ku ruhande, ariko Yesu araduhuza twese.
nige tuzi ko madini bundi ari nk'amashaka kuba madini tuzi ko ari nk'amashaka aharanira kugyanga gira ibyo cyaka kugira ku ningo zabyo
eh
ko nkaba nagira ngo mubaze ese idini wa warishinze ugamije gukora imana cyangwa nti nkabamwe bashinga madini bagamije gushinga business bereka cyo bisiga cyari cyo
urakoze ku icyo kibazo oya kabisa nagonayishinze kugira ngo nkore business nabikoze kubera ko abandi bashinga ubikoze ushinga business barabikora na n'intumwa Paul yarabivuze yuko harabikora ariko nge nabikoze kubera yuko Imana yari impamagaye numva ariwe muhamagaro ngiye nubwo utampemba numva nzakorera Imana
nta kindi narenzaho nifuje kurangiza urugendo rwawe neza
oh urakoze
kandi nabana bawe cyangwa nabuze kuri wawe
urakoze kabisa ugire na Noheli nziza
ikindi twagusaba ko waza byibuze kandikisha muri rura iryo dini ryawe no mu Rwanda rigatangira rigakora urakoze
kabisa turabishyira mu gahunda
Fabrice urakoze cyane ugire weekend nziza
yego namwe
kuri telefone dufite kandi na Jean Wirwe Jean uranyuva
muraho neza
uri hehe
Nkuko bisanzwe ndi ambasaderi mu burasirazuba bw'u Rwanda ndi Ngoboka Jean Claude
magambo make cyane ikibazo cyawe
bo mbanje gushimira umupasiteri w'umunyarwanda n'iby'agaciro ku banyarwanda muri rusange twumvishe ko ari muri Amerika ariko indirimbo ze zikaza gukorwa ndetse n'ikiganiro cye kigatambuka iby'agaciro kaba gakomeye nkatwe turi mu Rwanda kandi shimira nawe rwema rw'abahezi kabisa kiganiro babateguye dore ko kazi nkunda ko kavuga y'inyihanganira cyane
nta kibazo arasa ku ntego
noneho ise yaba ateganya kuzana inuze matorero yano mu Rwanda kuko akiyongera ku yenda hasanzwe ko byadufasha cyane kugira ngo tubashe kumubona kuko numva itorero rye ryaje nawe yaba twatuneho kugira ngo abashe kuza tukamubona nk'abanyarwanda kugira ngo dutaramire
urakoze cyane Jean Pasteur Yego
ese indirimbo ziwe umuntu yajya kuri YouTube akazibona
okay so turaza ku sengimana ituyobore mu Rwanda kabisa tuzaza kandi indirimbo kuri YouTube nago twa twazishyiraho kubera impamvu za hari byo tugitegura kugira ngo zigere kuri YouTube nibwo tugize isora ariko ziri kuri emmanuelkarindwi.com cyangwa se emmanuel7.com
none ikindi kibazo ese sibye mu Rwanda kuko utarageze itorero ryawe hari ibindi bihugu waba ufite atari Amerika harimo amatorero yawe
ubundi ntabwo twari tuvuga ubutumwa tumaze kugera mu bihugu bitandukanye ariko urabona hari uwo mugenzi wacu bamaze kuvuga ngo ese itorero barishinga kubera business cyangwa iki turacyagira umani tuyobore itwereka abantu bazima bakunda Imana kandi bakunda abantu kugira ngo nitutangira bizagende neza ariko turagenda tumaze kubwiriza muri Europe muri Israel muri Canada no muri Buhinde
ubwo kumva no kwivuka rero urakenewe
kabisa
urakoze cyane Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda kuri telefone dufite na Jean Longwirwe
neza
uri hehe
ndi Kigali nderahantu bita ku mukuyu
na mahoro
ariko radio yatunaniye neza Burundi irimo irasamira neza nabo dufatisha umurongo
mutubabare cyane icyo kibazo sinzi cyabiteye ariko nkuko nabibwiye bagenzi bawe mukanye ikigano kirangira link yose y'ikigano turayibashirira kuri Facebook hanyuma mwongere mucyumve mutubabare niba habayeho akabazo ka technique
Pastor namura mukije
yesashimwe cyane urakoze
no Pastor nitwa Jarongo
yego
nkaba nyine ntuye ahantu bita Indera ku mukuyu ariko ntabwo nabashije gukurikirana ikiganiro neza nubwo nakumvishije kuko irado yatunaniye ariko mfite utubazo duke wenda nakwibariza nanjye kugira ngo nsobanukirwe ese idini ryawe waba wararitangiye ryari noneho cyangwa se ukaba n'uko ryaba ryitwa icyo nicyo cya mbere naba nkubashije ukansobanurira
okay twatangiye itorero mu 2008 ariko buriye idini gutangira idini ni nk'umuntu gusanga umuntu ukina makofi cyangwa se ukina boxing kamubaze waritangiye ryari buriye uyu mubonye kuri televiziyo cyangwa se aba yaratangiye kera byo yerekana kanya gato ya buriye nibyo aba yarakuriyemo yitoza so ubundi twatangiye mu 2008 hano muri Washington DC kugira ngo abanyamerika bamenye imana kwihana ibyaha buri imana ntikunda abantu babeshya bajya mu busambanyi mu biyobyabwenge bica bakora iki ya
na ikindi kibazo nakubaza mwaba muteganya kuzaza ryari gukorera mu Rwanda
okay kabisa hari bagenzi babakimbajije kubera ko ubushake niki tugiye kubishyira muri gahunda n'amasengesho kugira ngo bize kabisa
noneho ikindi
Jean Long dufite abandi bantu benshi kuri telefoni nagira ngo ngushimire cyane kuri ibyo bibazo byawe
reka mubaza kanyu mu bundi ngende
yego
nakanyuma nabo bazabona wenda ko tubona nyine ngari Washington amatini yaho ni yakoze ko ankorera comparison akambwira cyashaka comparison yo mu Rwanda akambwira wenda abone uko muri Amerika bimeze no mu Rwanda nkamwibaruza nk'intumwa yacu nk'umunyarwanda yatugereye akatubwira uko bimeze kuko numva ngo nawe ni umunyamadini nyine nawe ayarimo akadusobanurira
urakoze cyane Jean Long arifuza kumenya niba wagereranya uko amatorero hano muri Amerika akora nayo mu Rwanda
ubundi amatorero hari gihe agendera bitewe naho aturuka na culture yabo
umuco
wabo ubundi hano muri Amerika Yesu arabwirizwa abantu barihana abantu baragarukira Imana nkwi ku isi yose icyaha ni icyaha ku isi yose kandi ubukiranutsi kandi nabwo nibwo ku isi yose hari abakunda Bibiliya ariko hari n'abadakunda Bibiliya so biratandukanye buriya kamere y'umuntu nimwe kabisa yaba ari umuzungu umushinwa cyangwa umwirabura
urakoze cyane Pastor Emmanuel Mutangana twongere twumve indi ndirimbo igaragara ku rutonde rw'indirimbo ziri kuri album yawe ni indirimbo wise So Much Better
So much better to know you So much better to love you Lord So much better to know your name So much better to know you So much better to trust you So much better to know you Lord So much better to trust you Lord So much better to love you So much better to know you So much better to love you Lord So much better to know your name So much better to know you So much better to trust you So much better to know you, Lord So much better to trust you, Lord Where I am today Is better than where I was All because I found love you so much better to know you so much better to love you Lord so much better to know your name so much better to know you so much better to trust you so much better to know you Lord so much better to trust you Lord where I am today than where I was all because I found Jesus Christ so much better to love you so much better to know you so much better to love you Lord so much better to know your name so much better to know you so much better to trust you so
trust you, Lord. So much better to trust you, Lord.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Iyo ndirimbo mwumva ni indirimbo So Much Better, niyo umuhanzi akaba na Pastor Emmanuel Mutangana. Pastor Mutangana, indirimbo nayo iri mu Cyongereza. Ku bantu batacyumva neza ubutumwa buyirimo, ni butumwa nyabaki.
Yeah, so Rakoze Eddie, indirimbo yitwa So Much Better to Know You, Lord. Ni by'agaciro gahambaye ko kumenya Yesu, kubera yuko ukurikije no muri Bibiliya, hari umugabo yari yaragize ikibazo atuye mu marimbi, ariko ahuye na Yesu, Yesu ahindura ubugingo bwe. Hari undi mudamu bafashe ngo yari yakoze icyaha, bashaka kumutera amabuye ngo bamwice. Ageze imbere ya Yesu aravuga ngo utari wakora icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Uwo munsi uwo mudamu yari gupfa, ariko Imani mugirira ibambe. So niyo mpamvu ni byiza kumenya Yesu.
Ni byiza kumenya Yesu nkuko ubivuga, nkuko nari nabibabwiye ahanini uyu munsi wari wahariwe kugira ngo twumvishe abumva Ijwi rya Amerika, cyane cyane indirimbo zikubiye muri album yawe wasohoye muri uku kwezi. Hari indi ndirimbo You Are My Everything. Iyi ndirimbo yo ubutumwa burimo ni butumwa bujyanye n'iki?
So indirimbo yavuga You Are My Everything, You Are My Morning Warmth in the Winter Time. Nukuvuga ko winter bundi ni neje, ariko neje
mu gihe cy'imbeho.
Ariko nubwo buri muri Afrika hano hari izuba rikabije cyane, ushobora kuba mu mbeho y'ibibazo, mu mbeho ikomeye. So ivuga yuko byo nacamo byose mana ungirira neza, ukabinyambutsa, utwambutsa umuraba, ukatwambutsa ibibazo, kubwizo mpamvu mana ndagushimira. So iravuga ngo I want to say thank you, Lord.
Ndagushima mana. You Are My Everything ni indirimbo nayo igaragara ku rutonde rw'indirimbo zigize album y'indirimbo ya Pastor Mutangana. Ni album yiswe You Encourage Me. Mbese You Encourage Me ushatse kuvuga iki?
Oh yeah, so album yitwa You Encourage Me, ngo ura umpimbaraga, untera inkunga. Abantu benshi indoto Imana yabashyizemo cyangwa se imbuto Imana yabashyizemo, benshi bava muri isi zitari zaboneka kubera ko babuze ubatera inkunga. Hari inkunga ushobora kuba udafite amafaranga, ariko ukambwira ngo eh, good job, courage, komeza, ibyo ngibyo,
muravu.
Just bimeze gutyo, ushobora gusanga umuntu nubwo bwose mutaziranye yakoze akantu keza, cyangwa se ukamubonamo imbuto nziza ukayuhira n'amagambo meza. So ibyo twita You Encourage Me.
Urakoze cyane. Reka twumve indirimbo You Are My Everything.
My morning warmth in winter times, You are my breath of life when I arise. You are my joy, my victories, Lord. You are my glory all day long. You are my light in darkest time. You are my hope in stormy days. You are my everything, oh Lord. You are my morning warmth in winter times. You are my breath of life when I arise. You are my joy, my victories, Lord. You are my glory all day long. You are my light in darkest time. You are my hope in storm.
want to say I love you, Lord. I just want to say I praise you, Lord. I just want to say I love you, Lord. I just want to say I praise you, Lord. You are my everything, oh Lord. I just want to say I love you, Lord. I just want to say I praise you, Lord. I just want to say I love you, Lord. I just want to say I praise you, Lord. You are my everything, oh Lord. You are my everything, oh Lord.
Radio Ijwi rya Amerika ivuga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo You are my everything igize imwe muzigize album You Encourage Me, album y'umuhanzi akaba na Pastel Emmanuel Mutangana. Ni album aherutse gushyira hagaragara muri uku kwezi kwa mbere. Pastel Mutangana, muri iki gihe abakristo benshi bitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, mwebwe nk'abavuga butumwa, mwebwe uvuga ko mukorera Imana, ubutumwa muha abantu muri iyi minsi ni ubutumwa nyabaki?
Yeah, ubutumwa muri kige turimo cyangwa se muri season ya Noheli no gutera inkunga abantu kugira ngo bamenye yuko Imana yakunze isi cyane. Imana itarobanuye ku butoni cyangwa se iki, Imana igakunda ni mbega no ni gihe cyo kumenya yuko urukundo rwanesheje urupfu, rwanesheje imbaraga z'urupfu, urukundo rw'Imana. Kubera yuko Imana irahambaye, Imana irakomeye, ariko mu gukomera kwayo irakunda. Imana irakunda, mbega abantu bose kumva urukundo no kumenya urukundo no kubera Imana. Imana yuzuye ubwuze, yuzuye impuhwe, yuzuye ibambe. Mbega ikintu cyo cyose ubonye ukavuga nkunda abana banjye kungana gutya, Imana irahebuje mu gukunda. So no kumenya yuko waba aho uri hose, waba wicira urubanza uvuga ngo jyewe nta mizero, hari amizero. Mbega iyi season yo kuvuga yuko hari ibyiringiro ko Imana yakunze isi, yohereza umwana wayo umwe w'ikinege ari we Yesu Kristo kugira ngo aducungure.
Reka twumve indirimbo Jehova Elohim, n'indirimbo nayo igaragara kuri iyi album ya
None like you, Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There will never be like Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There is none like you, Jehovah Elohim. There will never be anyone like Jehovah Elohim.
Iyo ni indirimbo Jehova Elohim, Pastor Mutangana, indirimbo Jehova Elohim, ubutumwa burimo bubwira bumvijwe rya mbere.
Yeah, so Jehova Elohim ni rimwe ku mazina y'Imana. Elohim ubundi ni nk'Imana, umuntu ashobora kwigirira igiti ari Imana cyangwa se cyari cyo, ariko ushyizeho Jehova no kuvuga ko ari Imana imwe yaremye isi n'ijuru. Kandi Yesu Kristo bibiri tubwira ko nta cyaremwe keretse giciye muri we. Ubundi Yesu Kristo ni Imana, abantu baravugaga Imana nk'iwacu mu Rwanda tuvuga ngo rurema cyangwa se nyagasani. Ariko nyagasani kugira ngo umufate wumve ko ari Imana ni Yesu. Yesu ni we shusho y'Imana itarabonekaga n'amaso y'abana b'abantu.
Pastor Emmanuel Mutangana, umunyarwanda w'umuvugabutumwa utuye hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kanya gato cyane turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire, usangize abakunzi b'ijwi rya Amerika impano zawe, ahanini zinyuza muri muzika ndetse no gukorera Imana nk'uko mubivuga. Urakoze cyane, kandi amarembo arafunga igihe cyose ufite ubutumwa wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, ni karibu.
Urakoze cyane Rwema kabisa. Sinari nzi ko mu Rwanda hari abakunzi ba muzika bameze gutyo kandi bitabira na radio. Imana ibahe umugisha. Dufite imvugo ku itorero ry'iwacu ryitwa River City Church, bavuga ngo Imana iguhe umugisha uguhindisha umushyitsi. Abantu benshi bahindishwa umushyitsi n'inkuru mbi, ariko Maria baramubwiye ngo ugiye kubyara umwana w'Imana, hinda umushyitsi. So inkuru nziza imuhindisha umushyitsi. Namwe kuri Noheli mwumva inkuru nziza kabisa zibahindisha umushyitsi.
Urakoze cyane Pastor Emmanuel Mutangana, umunyarwanda n'umuvugabutumwa utuye hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshimire abakunzi b'ijwi rya Amerika mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala, wegeranyije iki kiganiro. Muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tubasigire indirimbo Ushimwe Yesu, indirimbo ya Pastor Emmanuel Mutangana. Mugire weekend nziza na Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Shima wajira mashine iwiye byose amashimwe na yawe. Wajira ma